Bye.
Gawa leona, bebo ndani ya list na madawa leoni manguko na matis kama gawa. Nikikase deus, ona haka, bebs, nasike unanitaka. Usi nijaribu nda kuchapa, na slipas leo takipata. Na nikimaliza, aki utani fuata. Yo tunat, tuneza met, tuanze kwa ni, alafu neck. Before to kiss, tuneza peck, ndio ni kuset, tuneza bet. Heri ningangani na maisha, mimi nguo zote na matisha. Siwezi kubali kuchoma picha, shida yangu kubwa ni kusababisha.
Manigo mashariki letu kastazini. Exango na npigia sijua na ntafya nini. Niko sheshe na kabaya form ni tight kamini. Oni taga big man,
big man,
big man bazu. Mbono ulambe chupa na nmeshika round 2. Big man,
big man,
big man bazu. Weta sababisha lafu discuss na mpuu.